patogene benshi bamuzi nka imzahuke kubera ikintu byavuga ko yari yazahaye nyuma akaza kuba umuntu nyine wazahutse nahuye nawe tukora ikiganiro cya mbere mu 2018 ibisindisindi byari bishingiye ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994 avuga ku buzima bw'ibikomere mu buzima yanyuzemo n'uburyo yahanganye n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi umwana wari warokotse ari wenyine mu muryango hanyuma akaba yari n'umupasiteri mu itorero rya ADPR mu Rwanda by'umwihariko ku Muhima.
Uratubwiye ko benshi bari bamuzi ku izina rya Inzahuke kubera ubuzima yaciyemo, ubwo buzima nibwo bwamurureshije mu nzira yo kwiha Imana mu by'ubupasitori canke kuva na kera yari muri uwo murongo.
Kuva na kera umuryango wabo warasengaga, kuko nagize amahirwe yo kujya aho bavukiye mu gacurabwenge ku Kamonyi, mperuka kujya kuhamusura mu kwezi kwa kane ubwo twari mu kwibuka ku nshuro ya 29. Umuryango wabo warasengaga, hari n'ikiganiro nakoze ari kumwe na sante we nawe usenga cyane, no muri iki kiganiro yarasenze ufite mu muryango wasengaga cyane, usigiye kwaza kugira ibibazo byo guca muri jenoside yakorewe abatutsi hanyuma izo ngaruka zigatuma afata umuhanda anywa ibiyobyabwenge akoresha droge zitandukanye, yari umukozi ukora mu kinamba yoza imodoka ufite ku buryo navuga ko kwiha Imana cyangwa gusenga cyane kuvuga ijambo ry'Imana ni ibintu byatangiriye muri famiye y'iwabo, kuko mubyo yagiye avuga kiri ku isi yavuze kenshi ko papa we nawe yari umuntu wakundaga gufasha cyane.
Ubutumwa bwa Pastor Théogène ahanini bwaba bushingiye kuki yagenda atanga ahatandukanye.
Pastor Théogène mu butumwa yagiye atanga by'umwihariko mu biganiro yagiye akorera kuri YouTube niho benshi bakumenyeye by'umwihariko ku kindi TV, ni ubutumwa bugaruka ku buzima tunyuramo muri rusange, mu buryo busanzwe ubuzima wa muturage wo hasi uciye bugufi acamo, uburyo biba bitoroshye ku muntu udafite ubushobozi ngira ngo muze n'ibihugu duturukamo uburyo abantu benshi baba badafite ubushobozi, ngira ngo niyo mpamvu yagize fan base cyangwa abantu benshi bamukurikira by'umwihariko kubera ku bikomere, muzi ko benshi bagezweho n'ingaruka mu buzima butandukanye bagakomereka cyangwa bagakomeretswa, ku buryo yibandaga cyane ku buzima bwite bwa muntu ariko ashingiye ku bwe, akababwira aho yavuye, akababwira ibyo yanyuzemo, akababwira ibyamuhangayikishije cyangwa ibyamukomereye ariko kubera Imana akabinyuramo, bityo agakomeza n'abandi ababwira yuko birashoboka ko umuntu yaca mu bikomere, birashoboka ko umuntu yababazwa mu buzima ariko hejuru ya byose hari Imana.
Umwihariko wiwe yari afise ugereranije n'abandi wari uwahe Gasada?
Umwihariko wa Pastor Théogène yari umuntu wigisha ijambo ry'Imana, yashyizemo bwage, yashyiragamo bwage cyane, gusetsa abantu, akibutsa abantu kunywa buri mugi, ariko agasabwira abajene ati ntimuzibeshye ngo murumwe ni murumwe bazabafunga ni murumwe ntacyo muzafasha igihugu cyanyu. Ofensi yari umuntu wigisha agakora uko ashoboye ashingiye ku buzima bwe no gukoresha urwenya cyangwa gusetsa abantu, ariko nanone abibutsa yuko nubwo arimo arabasetsa ariko akuri ko ubuzima tuba ducamo umunsi ku munsi.
Iragi Pastor Théogène asize n'igihe
nicyo tuzamwigiraho cyangwa tuzamwibukiraho iteka, ni uburyo yahindutse icyaremwe gishya yakundaga kubyigisha, bityo natwe tukumva neza ko birashoboka hahandi habi uri hahandi habi wanyuze cyangwa bwa buryo wababajwemo ubwo ari byo bwose ibikomere wagize mu buzima bwawe amateka yawe mabi ibyo ngibyo byose byakoranye kandi byagutsikamiye, nta mpamvu yuko biguherana, birashoboka ko wahera kuri nzira ukongera ugahinduka umuntu.
Hanyuma asize kuri nosi abantu bamuvuyemo, ndavuga umuryango wiwe bangana gute?
Patrice afite abana bane yabyaranye n'umugore we bamaranye imyaka 12, ariko yarafite abandi arera bagera kuri 20 babagera mu rugo, iyo mwajya mubibona mu biganiro yagiye akora. Yarafite umuryango munini, hari abamukomokaho mu nda, hari nabo yafashaga mu buzima bwa buri munsi. Urumva ko Patrice mu by'ukuri afite kinini cyane muri sosiyete nyarwanda.
Abo bana barenga 20 yabarerera iwe, yarafise abarerera, yabavanye he n'impfuzi yavanye mu ibarabara cyane?
Ni abana yagiye kure ku muhanda, hari babandi bagenda basubira ku muhanda bihe bitandukanye, cyangwa se bamenya ahantu atuye, umwana akaba afite ubuzima bubi muri famiye ye, adafata umwanzuro wo gufata urugendo rw'amaguru akava aha atuye akajya kwa pasiporo jeune gusaba icumbi cyangwa ikirundi cyo bita indaro gahabwa amafaranga y'ishuri hari ukuntu yagendaga bakorera ubuvugizi ikindi nyine yari umuntu mu minsi ya nyuma twavuganye ejo bundi haciyemo umunsi umwe yari umuntu wari ufite gahunda yo gukora organization izajya ifasha abantu bavuye mu biyobyabwenge ku buryo yari afite gahunda y'uko iyo organization yazakomeza kuko yinazaga ukuntu azabigenza abantu bazafashwa mu gihe yazaba atakiri ku isi.
Murungi Sada umenyeshamakuru wa Isimbi TV tugushimire cyane kuri kano kanya uhayijwe rya Amerika tunaguhoza ku nshuti yawe Théogène Niyonshuti wabutse.
Urakoze cyane Diane ameze abanyarwanda ntabwo kumvuga n'abanyarwanda gusa i Burundi hari abantu benshi cyane bamukundaga mu Rwanda baramukundaga muri Congo mu gice cy'Ikinyarwanda baramukundaga mbese yari umuntu umaze kugira izina rinini cyane mu gace navuga nko ka East Africa cyangwa mu biyaga bigari.